Yushe sabafana Yushe yelowa Mtanda gababa yonisha Yemsela voces Umase yushe sabafana Yushe yelowa Mtanda gababa yonisha Yemsela ladies Umase yushe sabafana Yushe yelowa Mtanda gababa Umase nshisa bafana Nimshiyelo wami ngimthanda kababa yonisha Umase nshisa bafana Nimshiyelo wami ngimthanda kababa yonisha Umpetela Nenzela wongkos balo ya Yenzela voces, umase nshisa bafana, imshiyelo wami ngimthanda kababa yonisha. Umase nshisa bafana, imshiyelo wami ngimthanda kababa yonisha. Umase nshisa bafana, imshiyelo wami ngimthanda kababa yonisha. Umase nshisa Nenzela wongkos balo ya bafanele ushiso Umpetela Nenzela wongkos balo ya bafanele ushiso Yenzela voces Umase nshisa bafana